That's up from the beat.
Ni pe, ni digide.
Ni digide.
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 Mara ya kwanza kukuona nilisema hi to you. Kijana kutoka mitume na file kwa sana nataka tuvume. Nani, nani, shiny, sema nani, 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 shiny, sema nani.
Hivi kwako ninazunguka na tapa tapa, malaika na sononeka, roi na nichoma.
In the moon majimoto baridi, baridi, baridi. Nikushike na dudu usombose, usombose.
Nipe, ni digide.
Ni digide.
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 Ninasaka gizani na kwama. Shaku shaku ya shiti madrama. Nambolo, aha, chutama, aha, andera, aha, sokodo. Nambolo, aha, chutama, aha, andera, aha.
Nuko kwenu kuna baba, anapenda tazama ni kufata. Ninaomba msaada, mwanzo anipa malawama. Hivi kwa kuna vyo zunguka, natapa tapa, malaika na sononeka. Raina ni choma.
In the moon majimoto baridi, baridi, baridi. Nikushike na dudu usombose, usombose.
Nipe, ni digide.
Ni digide.
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 Oh, shika bari. Wangu lady, nite daddy, na kuite baby. We wangu, blow yangu, honey yangu.
Hivi twenda dharani mpenzi, hivi kata jamani nani. Unishike begani lakini.
Hivi twende dharani, hivi kata jamani. Unishike begani. Nani, nani, shine, sema. Nani, 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 shiny, sema, nani.
Nipe, ni digide.
Ni digide.
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 Nipe, ni digide.
Ni digide.